ngivumele ngithande ngizophatha kahle ngiyacela ungethembe ngizokunika lonke uthando hayi ngivumele ngithathe
ngithathe dalo
ngivumele ngithande ngizophatha kahle hayi ngiyacela ungethembe ngizokunika lonke uthando Zenzitalo, namenge ziwa utando Inkizi yo, ayipake lwa, ifuna, emfuna yo Minangfuna